Kunde boy.
Genius.
Flag, I got the recipe.
I want to keep you, I no go let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die my baby. Na ukinipenda, tajidai my baby. Nakomana zako kachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nite,
uniteke, uniteke,
nicheke kama mtoto.
Uniteke,
baby tiki, hapo ndo penye.
Uniteke, uniteke,
ninenepe kama mpono.
Uniteke,
no. Macho yake lungu lungu akinitazama, na mimi nageuka nungu nungu, miba inasimama. Macho yake lungu lungu akinitazama, na mimi nageuka nungu nungu, miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda. Ila kuna paparazi na basata, tusichapane madenda. Nakomana za kachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nite,
uniteke, uniteke,
nicheke kama mtoto.
Uniteke,
baby tiske, hapo ndo penye.
Uniteke, uniteke,
inenepe kama mpono.
Uniteke,
no. Asa baby, minataka ni kukande.
Pinda, pinda mugongo, pinda.
Iyani pinda ni kukande.
Pinda, pinda mugongo,
nishikilie, nami ni kugande.
Pinda,
minapinda mugongo,